Tazo kubalinga masomero gete gekira ho kugula omu butongo lengi na kuzo mwezi kumi omwezi guno mbaka wa president ya Tule Mukono Hajjat Fatuma Nabita Kandisaba alabuda masomero ga government guno obuteta antala kusaba bazadde sente zonna kazibeze ekyemisana ky'abayizi ku masomero gano ng'agamba nti abana azuli bwanga bakola kino bakukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Ono ajuliza ebyayogera president Museveni bwe yali awenja akalulu gye buvuddeko mwe yaweerera enkola ey'okusasuza abazadde ensimbi zonna ng'agamba nti eneviirideko abaana b'eggwanga lino bangi ddala okulemererwa okusoma olw'abazadde baabwe ate okubulwa ensimbi ezibasabibwa mu masomero gano.
Pulezidenti waffe yagambye mu masomero tekyali wadde okusaba ssente, therefore nsuubira ba head teachers aba government schools okureceivinga abaana nga tewaliwo condition yonna gye mukoze eki gye mutaddewo. Fena tunajjukira nti ekigambo kya pulezidenti ebeera directive. Murali pulezidenti zabadde atambula, pulezidenti yavaayo n'agamba nti tekyali wadde ekintu n'ekimu ekigenda okusasulwa mu ssomero. Kakati tulinze His Excellency the President okuvaayo ne Ministry of Education okutubuulira enteekateeka ya Ministry of Education eri abaana ku ndya y'ekyemisana. Nsuubira nti eyo enkola Ministry of Education ejja kuvaayo egiweeko clarity.